tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo lewru janvier jena yamde soki do studio tamani der maison de la presse Bamako jotti nono do kabaruji du mo roygalo. Konairi bangal yotal yubbe yinde yimbel hanbe wotade le leedi meden di dun timmi kadu e tayde fo humini be kabar di do golleji be bi jamaade tanne koyde sanne yoga pelle tiagon todo musse ngabe jangino wombe le leedi meden di kollitude le ko warta ko ngar wadde murtere mudde so ni himmeji mudde kuntena ka hore konairi bangal fotude gubede be no dirta terroriste en de wattu joni be bi fedde wonde kasen juddinama yoga fulbe kanya haabe an le ndedo fedde ne no dir kawrol kanya ko mono dum woni no jamaade han hokkidirde juudi yalla jam e deedena hewte le nokko di wono sembe kabaruji dum e jogino do betande di bismillah modon e herade konairi bangal yotar yubbo yinde yimbel hanbe wotar be dun timmile 31 lewru decembre hitan 2022 di do golleji gollama le commune ngaji ambassade ngaji fa yotto consila ngaji gondi le tiagal leedi meden di jamarnde wondube yotar yubbo yinde mudde kanya fa yotto wondube waltinde nokkule kanya ko nande mudun do bomako do kanya fa yotto le kedde leedi jamarnde tanni koyde sanne Mamadou Samaseku
golleji ngadaade le libbi tati di pewi no holitri Abdul Karim Keita horejo fedde humoninde yawtagol yubbo inde ngotobe to segutun
talki chafande joy e jetti wongu men nelli nokkuje godde talki chafande jene didi wi commune ngaji yogaji warti me hebi yimbe temet didon e chafande jetti e jeddon ko inde men tosa yimbe udnyere e yimbe temet didi e chafande jetti e tati wongu talki men mudina
to duwanza ton gonbe li fedde landunonde yotanguji di holti wiide jamaronde tanni koyde kabar mudu keddana Ali Boure kanko ni horejo ndedo fedde
on ayi
me won jama ko yaata temnere noge e go dum en tosa chafande jetti didon talki men welda nokkuje godde yimbe temet didi en noge go be talikum en mudina jamo yalti san hikka buri rawnen
tawene le commune njegobo ngaldude bamako yimbe feddende beltanuki sanne jawtanguji ngadaadi le hitane 2022 horojo feddende Salia Sankari hulti wiide ngoto hebe be nambara ungan njegomo e temedo njoyo e sappo e noyo e gube warde le commune o nambara temedo e noga e go be inda mun tusa be yu temet didon e sappo e go
ana mudji jati to sukon talki yogaji ka wentude talki nukkuje yogaji ni hitane hikkaren me tosi talki hewdi buri rawnen gadu e tawede fu jama waro tewta talki mu en naba nukkuje yogaji ana famdi
le transfert
mistin bi de guldo jewtagol yubo inde ngotobe le hitane 2022 wadi e wattu mo kartal lulengal biometrique na wundi humtinede hore wultama wiide yu kartal mo waji binte hebede gilla so nodo hibbini dubu sappo e joyi ngal yamre gulirede dun le dubu joyi
dido kabaruji fanba hebe do bema am ande to do page facebook e compte twitter sidio tamani yoga pelle kumini de kabaru musse ngabe jengino wombe le leedi men indi dun humini be kabaru kebbe be wi le ko warta ko be ngadan wadde murtere mabbe dido kabaruji be ndokkidu no kenya wakande be ngadno botu mabbe wande be mbebe kaja ko nayri bangal jenaariji mabbe huncene hore kedde mo kanko no jojo samba o yo goto e kumini de kabaru de do fedde ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Nyali Bouli.
Nous sommes les financiers du secteur de
Bénin. Nous sommes les financiers du Bangal Jande. 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 Nous sommes les financiers du Sabi on nokku janginobe fu o dani min darti joddade e ministre o tiagal batuji kewdi e kebay latade sini ministre o nani hala amen made njidi danya ko min dewri e makko sini wala fu ko min dewri min gon hakke wadde murtere golle famin darta hakkeji amen min gana anibe holtinde wadde murtere golle ka sini ko min darta min kebay min tiaktoto min gada don sabi wadde murtere golle tan way wadde fa kittine da
konairi bangal fedde wonde kasen be bi bangile leedi meden dibe halno do kabaruji puddado nedo fedde holitide kanyum du fa fewte gube de be noddiri terroriste en wattu jondo nedo fedde be noddiri don kawral ko mono be bi hi koni faana mudun yalla jamar don han hokkindirde juude konairi bangal jam e tedere hewte le nokko yogay fulbe kanya haabe kanya gon le nedo fedde wattu jondo be mi jeli du konairi bangal waydi nena gono han huncinirede hore di do kabaruji be kollitidun yontar jabbe nonde le ngalure pomo ko de kedde mo kanko noddete almahulud ngoy bawo yo goto jittuno kabaruji fedde dana amo sago o mo le ndiado fedde do ko ma sifido hen
kawral kamono c'est
neri kawral e kamano dum wala hune fu so dum wala kaldal e kawral labi kewdi anale wuddu leni handen ko faabato amen jantude e jamare nde yalla deejra na hebe dum tabede fu fewdide di golleji ana tidi sedan yimbe hanbe natade sa boddo di jant e dewral so dum wala ni berde chube honede golleji mudi hani wadrede sa dum wawa yewde ciagan dokkundota juude e kalda e kawral yalla o torre ana hunjo sabu jantude neddo jum marfa mursudo ana tidi meneme yimbe ko noddirte dana ambassago sa ƴewi dum seku boldu handen yida yimbe lonbe hite ben kasse do service menaka e makko men dokkundana juude sa fe god amen yida terrorist yakum so famel le nyalan handen mangal pade leddi tan no waba habde yimbe lonbe hite ben so ne walani kambe ga yimbe jogabe be dokkundana juude be golla dum won menen wonbe den nokkuje de fedde homo fu ana way wattere koñal modul hen sabi hala leñol wala hen hala dina wala hen
mouvement qui est ouvert à tout le monde
wattu jonay jara nokko noddirte an songobe kollitido gubbe noddirte de jaadin kobe de kany en nanni le gesse nokko noddirte de fema idon le commune bourale circle an songo wakande jottino le dedo gesse de yambe bonni kala kobe tay ton fu non sedi wombe tonbe kollitir wiide dum latik sababu dum so yimbe le hobe joppiton nokkule mudu en le on do wattu god fu be bi arme wakande wonno watto imma draji mudu nangi ton hono sikkitabe jaadin kobe yimbe lidon nobe kollitir wiide en garan wattu jono kale hono kabaru bubal no wori leleji meden di on dulla wir so bami fa bubol fuddi on wakkati hono yibbelbe kara cialal be fu nyawuji muuden imoto kambe nayribe bangal dogotoro yakobe ngadi no dango fewde jama hon dati di ha nangude wattu jono usman nyali buli
bete atawa ana bubbe fa degreji godude atawan yottaki chapande tati dabunde wodi wattu jono do bamako do ele reejo ngaji keddidde imbe hewbe ana gondi e woytade e bubal ngodudo hollitinde wiide dun an lato sababu nyawuji yogaji
souvent ça to amilam durma wonema suka be ko yewi mu en fu watu uol nyawuji bilide fofango ananga du en sanne nyaw uongol ana immina nyaw kopinawoji kay nyaw pewri inna am doyru kay hore nawore ananga du sanne watu uol uongol ana immina si nyawuji goni bingel adama fu koyde an nawni keno tagal ko ngammi accident watu uol fu nawala ho immoto kinami osa
nokkodo kam to bada sanne le o watta bubala na wodi sanne to sigaso to le suru doktoro se seref ngendindi nyawuji kewdi latto sababu wadude himbe le onoko le o watta bubala e wi docteur Aboubakirin Maiga médecin généraliste le suru doktoro se seref sigaso
wakati bubol si nyawuji faahi fu himbe be an haltanami wonbe do imminta nyawu fofango mu en won wobbe do be nyawu pewru imoto e mudum en wonga obe anjin ko timmata dum nyawuji faahi bilidi e fo fa ana mate hodo wakati wonbe chaldi mu endu yorata san
skitani docteur Maiga ana darte himbe fubudi sukabe kanya himbe naybe dento ko himbe le o watto
pour surprendre fa wawde sakare dido nyawuji ana muddi sanne himbe be borno kadule teddude wakati bubol foti be keddo no boyirtal choro bubongol buri fu sukabe kay himbe naybe sabi kambe woni be dun tampinta sanne
wattu dabunde yo wattu du mo nyaw covid 19 o beeda de hebude sembe un sabi dotrembe andat jamare de teddina dabere jimbiadi anandena himbe o nyaw jabadu pikade
wattu jone ngartano kuno dirtedo kuli koro kalen kabaru ko nayri bangal bonandaji ngattebe fewde robe le ngalure kuli koro de kanyere yejo fu be bi hitan 2020 ko yata bonandaji ujunaji tati be mati ton yo fedde humnine kabaru hakki robe sukabe kanye galleji wonde ton de kanyun hokki diro kabaruji le dido bonandaji be bi ko nayri bangal samde robe le kanye fa yotto yo wannude be hono ko yida kay ko nande mudu don ko mata ton ko wattu jone kala hono kabaru ko wonde matede fu fota leede Afrique de hono kabaru nawligo so tamaro bel wobana korsini don sanne wobbe do kolitiido wana ko jidi don wobbe kolitiido kanyi jidi lata debbo arande wobbe dumbi so lati feso debbo dido bola fu ko torrata hono wori Ali Cissé
ka lata de debbo arande goro an jinni yellam de hebo wadde ko jinni fu non holitiri wiide kanko bintu suka debbo mo bamaka mbaro duu noga e jetti ko jokkintine hala mako wiido tayori so wadani goro mako ko yidi fu hebata nawla bintu kanyuka holitiri wiide goro mudum kanyun tan heddorto kono no dum wirateeni ngardo arande fu woni ardinte ga lata de debbo dido ba gorko ka wana ko metti yimbe be du fu non dum wodani kanko rokia pinin ole galle to rewbe faahi bama kanko yo debbo dido gora mako laataade debbo dido ba gora anka wana ko metti kan fi no holitiri wiide jaleede ko dum fu hatta kan laataade dum so gorko an ana to nawla an mi de wawi wadde ko jinni so o warti to an do dum mi gaddan ko mi jiddi ga wana don tan dum haaji anduro tiddalaji bilide tawreede rewbe faahi fu ana andi tiddala mawdo ana e yoppidide be nokku goto won e rewbelle wayde mu en baasi hakkune mu en e nawli be jibbe kanyu en wonoyde to ga wana don to wadani kanko sitandi kanko ka yidde mako andude ko gora mako wadanta nawla mako o ka ana yidi wondude mako nokku goto ga nawla neddo ka wana gido maari ko wana banda debbo dum nawla ka nawla tan faiso o motiddini
sekrabon kebi famu don gatte haddude bete hande do kabaruji meden di do kabaruji for ba hitinaade so ngabbido be ma am ande to ngadi www to studio tamani to ero orko yotere meden bete hande de waran yo wad do dati di lamo wonde nangudo ko noddiri malikura le majjuno leedi di hani waylitiraade le o do wattu fu be biido jamaande wajibi sina waylita attabiyaaji mudun yan le dido imma daraaji himbe le wombe le saha leedi di kanya fa yotto le wud leedi di mbi won ko mati ko nayire bangal kabar lamorde de le on do wattu fu andambe kabar ne dakkay kolti datul nangangul an juuti sanne fa kebe famtare kedde mamadou sama seko ali sisi
malike so mo hala mudum halte o wawa hebede fi so margangal kayno yimbel be wurdini waytaaki non holitiri wiide dunki en andan be kabaruji bilide neddaako de bi mabbe do mi gonle nyalomo hande do ka malinkobe kanyu en ka landinanaaki fi wayta gongul non holitiri wiide kanko berima eli jikko dunki andan do neddaako
taguji bibbe leedi mali jaati won ko haani weltaade sabi malinke fu hannen ana hasigini yide malike so halte do homo fu ana wonde halde halaji mawdi gaaso wi ama kanyu pay sare tongi dum so wi sare dogal mudun ko jabata sa miligen dum ana tidi malike so mo yimbe million wawa hebede
chanté par tout le monde
haya mire datol wayta gol ka non holitiri wiide yoga yimbel jodi be an songo le saha leji ni le wi mabbe lamu leji amendi ana teddine le nyalomo hande o malinkobe fa hewe mu en du wayti no wordi e kanan kobe non be kolitiri wiide
aujourd'hui le citoyen malien a peur de l'état
nyalomo hande bibbe leji maliko hewi ana hulal lamu gaza e nyalana hande lamu ba wonde yarren ana moddi dum weli bibbe leji ko hewi hannen sa pellam koobe bede tinni misal mudun jaati woni imma draaji di mangal pade leedi meden kay leedi yurisi wonde wadde habde yimbe lonbe hite ben
le hakkune leedi amendi yimbe la joodi be toobe ka suuda e feewi kuyal mudum fewde imma draaji ngadaadi yella lam hakkune jo o golle mudum ana heba waytede buri fu bangal hunchande hore de naagu
le malikura advanza
malikeso mo haala mudun halde on nuk amen do 12 ans ke men maati dun jaati sabe lam on fuddi ken warda nukkuji amen sedan mangal pade du ana wonde hebde semme do yimbe lonbe hite ben aran non lumoji ko heewi nattaken ganyalan handen di lumoji fo anan nate menanto amen do bankas malikura haldero ana wonde hunjinde hore sabi deejir fuddi hebede seeda sedan hunde fo wawa yewde yeso le leedi sun walani deejir hebede tofon
la marche du malikura
kotel mudum won ko taykaale balere leedi ni yimbe la joodi be yoro so kanyu en holiti wiire margal momi gonle mudum nyaloma hande o buri fu bangal jandele leendi fa hunchande hore golleji furoba ana hakkune kulleji mawdi mbawdi wiere waytike hande
par rapport a l'organisation même des examens
feza yewi handen imagol kay concours ko watte le leedi ni fatare fonction publique ana wadre do labi labu hono yimbe remobe nokku jotte deejere wala non beedi fu wali limi gesam en hikka tu l'école ko heewi du fuddi ngoddede den nokkuje bangal cialandu torra fu mata ka hen fele lamorde meden golleji fu an wadre do labi labu di handen fe huna kabaru ko fawi do jibtu ko talgi dum fu boyata kasin hono arano
kanko brema eli jikko o ka holti wiire lam leendi ana wawi beedude imma daraaji mudum bangal habude rafi denangu o yuruku yuruku yure le leedi amendi yalla cuudi jangirdi kantiidi dimi tewtata di ana hebe
il y a en terme de signe
won dabdi fiade to lamon hono tongude jawle e golle gouvernement nyaami dudu yo hunne mawne handen sabe arano be wa tongude neddo be nanga kalse mudum gaado nabata ken le caisse gouvernement ga fander ne fedde jojinede be haani wadde lugal goji fa jama faama hono ne gollirta fa antendu jawdi ko nanga bangal yurku yurukaako koni jawdi yobane hono ne wadira
andinde tam ila hala malikeso hala mudum fuddi kananke lamu hakkundejo o holtino wiide ana hasindini e juge m kala hali landin be wadde imma daraaji di waawi fu yalla ana ardina leedi ndi